baby, mon amour. Hakuna mwingine kumsikia kwenye masikio yangu, hakuna mwingine kumuona kwenye macho yangu. Ni bebe, ni bebe, hani nishushe mabani, ni gege, ni gege, mikoko tabani. Hey, mi amor, nikuite jina gani baby, honey, boo, mon amor. Hey, mi amor, nikuite jina gani mahabuba, azizi, mon amor, oh, mon amor.
Never seen before. Wengine wanini? Oh la la la, la la la. Never seen before. Tewote mpaka kifo. Madunga embe wanini? Oh la la la, la la la. Kwenye joto ni pepe, kwa baridi ni kumbate. Kwenye mvua ni kinge, huo mwavuli.
Nishushe mabali, nigege, nigege, mikoko tabani. Mi amor, nikuite jina gani baby, honey, boo, mon amor. Mi amor, nikuite jina gani mahabuba, lazima.